kuzo kuzo kuzo. Mimi kuja na amps zingine imagine. Mulisema zile zingine ati amtaki hizo kuna zenye mnataka. Nikasema say less, I got you. So hapa niko na e-amp, ndio hii transistor 8 na ina go for only 3500 Kenya shillings. Niko na AA amp, hii iko na transistor 6 and it goes for only 4000, negotiable kidogo tu, kidogo tu. Na niko na F amp, ndio hii transistor 8. Check it hizo mali mali sasi. So come shop with us and we always do countrywide delivery. We are located at Luduli, Tiriki Lane. Bye guys.